I perceive Mwadhani, kufikisha mali zingedhani Kanandali ya zakani, wakati kwangu ipatikani Na bado kujenge wa jirani Kwangu hali ni gali, sina kabiz Nupig at least, nipate ganji Ngori ni mob, struggle na bado na maitaji Pata hatu mekele wa maju ya kamshikaji No wonder at times, tajuliza kwa nini aje
Baba, mina kupenda Asanti sana baba Mokozi wangu Kenda chat but do sina
Eso
kitu faini kuni judge Na bado we sina
Aso
chunga vile unasema Moshene ukipewa kumbuka si mtu pea na kahewa Kusishini kani jela Freedom umepewa Tenda wema nenda za kusivyo ndo alisema
Baba mina kupenda sana
Nisaidie
Nezapiga
look soft kenda chat but do sina
Eso
kitu faini kuni judge na bado we sina
Aso
chunga vile unasema Moshene ukipewa kumbuka si mtu pea na kahewa Kusishini kani jela freedom umepewa Tenda wema nenda zako si bondo alisema